Ntia kuna etegezeza nga bwe gendo kwanjulira parliament ku lunaku olw'okubiri ku byonna ebizebyogerebwa ebyekuusa ku bbula ly'amafuta okwetoolola eggwanga. Embeera enejjidde mu kaseera nga n'omubaka wa parliament owa Kings West James Kaberuka kyajja aveeyo asse kunninga gavumenti ya kuno ennyonnyole ku kiki ekiviiriddeko ebbula ly'amafuta yadde nga gavumenti ezze ekyogera lunwe nga bw'erina amafuta agamala okutambuza eggwanga ne mu kaseera akaakatyabaga ak'ebbula ly'amafuta okwetoolola ensi.
Is about the skyrocketing prices of fuel. Right honourable speaker, bills of energy are brought here a request and we give indeed money to have fuel reserves in Uganda. But as we talk, every minute the prices of fuel are increasing every minute. What is the problem? Do we have the stock or we just give to this nation in the form of reserves? Thank you.
Mukwanukula minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati yategeezezza paalamenti nti ng'eggwanga likoze ekimala okulaba ng'embeera y'ebbula ly'amafuta mu ggwanga lyetu Uganda eba yaddeyaddeko bw'ogeraageranya n'amawanga amalala kyokka nti ku lunaku olw'okubiri minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omuttaka waakuvaayo annyonnyola eggwanga ku kiki kibazzaako naddala mu kaseera kano.
As we have said before, we are monitoring this situation and government is prepared to ensure that the prices are contained in the context of the economic situation we are in. And I'm sure that at the next sitting, the Minister of Energy can give a report specifically on the reserves that we have in the country. But as far as we are concerned at the moment, it is not Uganda, actually. We are trying our level best if you look at what is happening in East African community.
Wabula ku nsonga eno bangi ku babaka okuli omubaka omukyalo wa Terego Rose Obigo bavuddeyo ne bategeeza nti mu bitundu gye bakiikirira ebbeeyi y'amafuta yapaaluuka dda nga kati lita ya petro yatuuka dda ku ssinzi kenda. Ku nsonga eno omukubiriza wa paalamenti Annette Anita Among asinzidde wano n'alega obwennyamivu ku kiki ekiviiriddeko okubanga buli kitundu kigenda mu maaso n'okubeera n'ebbeeyi yaakyo ey'amafuta.
But when we passed the Petroleum Supply Act, we said we would have a G2G, government-to-government strategy, and there would be no middle people. And now, because there would be no middle person, now the Minister of Energy is supposed to do surveillance and see who are those people who are putting high prices and why. Because it is only Vitol that is supposed to operate. So why would the prices be high in another area, low in another area, others are even holding fuel?
Ate babaka okuli Dickson Katweshumba akiikirira Shema Munisipaali, omubaka Ibrahim Ssemujunganda owaakira Munisipaali ne Solomon Sirwanyi owa Bukoli Central bategeezezza nti ng'eggwanga liringa eryolekedde ebbula ly'amafuta era basabye okunnyonnyolwa obanga waliwo abantu abagakweka okusobola okulinnyisa ebbeeyi. Kyokka era Minisita Bahati ayongedde n'annyonnyola nti gavumenti egezaako okukola kyonna ekisoboka era ku lw'okubiirwa ssabbiiti ejja yakuvaayo n'alipoota ey'awamu.
So we are going to follow up to ensure that there is no price distortion in the market and also we have enough to the extent possible enough fuel stock in the market. So on Tuesday we will be able to give a thorough explanation on this, but the good thing is that we are the ones buying fuel, we are the ones selling to the people who are selling to the population.
And that was the basis of passing that law.
Yes, and so we will be able to monitor that and stop this speculation and distortion.
And when we get that feedback,
because
it is something that is very serious.
Madam, can we request on Tuesday because...
No, first the communication out there that stop holding fear.